跟瓜比比
比我黑色你在那是一哈哈哈那 come to I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我 I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我
Watinga wawili wa kutoka Nairobi wengine wanne huingia wanazunguka pata patia huku machi kipitia wanajiuliza ai hawa sio waoni mradi alafu wanasonga zile za Oh I wish 你给住我mtani wasewa na shanga huboy aliacha kufanya kumbe wajui aligusa tu pambaya alishikwa wa alipigwa ile mbaya nilisikia akisema Oh I wish 你给住我kwangu class ni permanent nisarakishe kwa cricket seti sipendi madem niongopa tu budget reality ya life utauza mpaka wale alafu utasema Oh I wish 你给住我
I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我 I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我
Who is a mini but you put your name direction you click right me talk about your two more option control na shift usiguze delete Oh sije ukasema Oh I wish 你给住我nimetoka mbali na bado naenda mbali sijafika wala sijakamilika my way si wewe ona unashtuka Oh you wish ungejua tulikuwa na we crime scene ukikomit your scene we ukashikwa but I was never seen kwangu crime lifestyle jumini panya
Oh you wish ungejua I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我 I wish 你给住我你给住我住 I wish 你给住我你给住我 I wish 你给住我你给住我住啊啊啊 Oh I wish 你给住我
Yeah Skizo wa say I'd rather die than regret bana Yeah Kijani kunitembelea cabbage Siku wana ubaya Lakini hiyo mini Imenifanya hadi Nime nini 30 minutes later Anazidi tu kuimba
I wish ningejua Ningejua tu I wish ningejua Ningejua I wish ningejua Ningejua tu Ah ah Oh I wish ningejua I wish ningejua Ningejua tu I wish ningejua Ningejua I wish ningejua Ningejua tu Ah ah Oh I wish ningejua I wish ningejua Ningejua tu I wish ningejua Ningejua I wish ningejua Ningejua tu Ah ah Oh I wish ningejua I wish ningejua Ningejua tu I wish ningejua Ningejua I wish ningejua Ningejua tu